kutana na wana ho, shuka bwana shuka, kutana na wana ho, shuka bwana shuka, kutana na wana ho, maisha diwana yo, bwana wewe ndiwe suluhu, vijana twateseka, wazee watunyanyasa, kazi tumekosa, hawataki kusahau. Somo tumepata, juwe vete tumevihika, mitijeni tumepasi, veti bora situnavyo. Shuka bwana shuka, kutana na wana ho, maitaji wana yo, bwana wewe ndiwe suluhu. Vijana twateseka, wazee watunyanyasa, kazi tumekosa, hawataki kusahau. Masomo tumepata, vyuo vyote tumefika, mitihani tumepasi, vyeti bora si tunavyo.
Shuka
bwana shuka, kutana na wana ho. Shuka bwana shuka, kutana na wana ho. Shuka bwana shuka, kutana na wana ho. Shuka bwana shuka, kutana na wana ho. Ufisadi umetahanda kila mahali kama enzi.
Before Lord, Prince of Peace, dead on the cross, cause of wind. Memory joy, oh, he brought the peace, redemption, the hand to women. Testify, oh, in the shadow, he did the huna ishi. He shook my kulu, oh, in my place, he mentioned, said they are for you, and you don't feel them, oh. You try with the homeless, the fatherless come. Never worry, eh, just to fill in my house. No more crying, oh. Blame the food and the water, if your thirsty just come. Na na na, oh. King of jungle, the ocean calling me on you. Eh, you come. If you can, eh, you gonna send before Lord.
Testify,
oh. Mighty ones, you see, then upon me, your life.
Testify, oh.
Yes, he gave me like 20 more, so healing. If you can, eh, you gonna sign it before Lord. When the people.
me by your hands if you love with swag. Show me by your hands kama pena jitas. Nionyeshe kwa mikono kama pena jitas. Nige hold your heart for a simple jishow. Show me by your hands if you love with swag. Show me by your hands kama pena jitas. Nionyeshe kwa mikono kama pena jitas. Nige hold your heart for a simple jishow. Show me by your hands kama pena jitas. Carry short his name to the world of fun. Kama pena jitas. Here we come together in a fearful weather. Cause yes we can. Here we flock your men as a sheep you say. We follow the mafia. As a group no see, like a soldier we march in a troop for him. Cause my Lord he was and he now he is. He's a mighty God, he's a part to ban, he's a part to cast, he's a part to bless. His name's Jehovah, he's a part to stand. See touch and care, they wanna feel my heart. Show me by your hands if you love with sword. Show me by your hands how open I Jesus. You for me. Show me by your hands if you love with swag. Show me by your hands kwa pena jisas. Nionyeshe kwa mikono kwa pena jisas. When you hold your heart wala simu jishow. Wale upena jisas ustini fish. Wacheo na wachewi ever kwenye pieces. Waso pena jisas wamejao na beef. Wana nuna na kubunda niki dress na thief. Preach na swag. Nasema na tag. Nimelewa uvinyo sivyo hivyo ni lie. Nimejao na roho na msifu mesai. Kwa roho na kweli wala sin deny. Eka testimony ya mapenzi alisi. Aka hofoma na weka the view ya kwe. Aka die on the cross so the two were free. Niki mingu na fans sisters ni Christ. Wana sema na no si mapenzi ni last. Amnilish amnivish better stay aside. Waseme wasema lo step back aside. Waseme wasema lo step back aside. Show me by your hands if you love this world. Show me by your hands kwa pena jisas. Nionyeshe kwa mikono kwa pena jisas. Nige hold your heart kwa siku jishow. Show me by your hands if you love with swag. Show me by your hands kwa pena jisas. Nionyeshe kwa mikono kwa pena jisas. Nige hold your heart kwa siku jishow. Super queens na hate kuchukiza mankod. Kuhanyo kwa mtra amekata ni sing. Kusanya na kugwe nimeputa side. Chuki na viki ziko ex kwa mind. Members ni MB siku kubwa kwa youth. Siku ya wapenzi kama ujui ni meet. Una wako kwa mtra mkichati kwa fra. Una match kwa club. Kani fore kasa blanga. Inapewa na kubare edo siku sanane. I'm jelly your life. Yaku say event. Yaku chati na code. Don't forget your joss. MD ya real. I wanna kesha kwa charge. Sitapare kwa club. Nitapare kwa charge. Pare isa pare kani pare ya code. Tuki such a squeeze. Kuwa kama tuki such a squeeze. Kuwa kama mitume. Show me by your hands if you love with swag. Show me by your hands kawa pena jisas. Nionyeshe kwa mikono kawa pena jisas. Nige hold your heart. Wala siku jishow. Show me by your hands if you love with swag. Show me by your hands kawa pena jisas. Nionyeshe kwa mikono kawa pena jisas. Nige hold your heart. Wala siku jishow. Show me by your hands if you love with swag. Show me by your hands kawa pena jisas. Nionyeshe kwa mikono kawa pena jisas. Nige hold your heart. Wala siku jishow. Show me by your hands if you love with swag. Show me by your hands kawa pena jisas. Nionyeshe kwa mikono kawa pena jisas. Nige hold your heart. Wala siku jishow.
Has only just begun.